Nakupenda kijana, no matter.
Just production. Seki B, man. Kijana, no matter the odds, utakuwa wangu daima. Ni rahisi lakini sijakata tamaa juu yetu, baby boy. Nakupenda kijana, no matter the odds, utakuwa wangu daima. Ni rahisi lakini sijakata tamaa juu yetu, baby boy. Rolling out, looking for your love while I'm tripping out. Oh yeah, can't you see it is true? Can't you see all my life? Can't you get even if you throw my way? Kupenda kijana, no matter the odds, utakuwa wangu daima. Ni rahisi lakini sijakata tamaa juu yetu, baby boy. Nakupenda kijana, no matter the odds, utakuwa wangu daima. Ni rahisi lakini sijakata tamaa juu yetu, baby boy. Such a kind of loving, oh my loving. Tell me that you love me every morning. Then you got to love me as you said it with me, for me. Round and round, you could be the guy that I dream about. Oh yeah. Sometimes I try and fail, hands up on me. Kijana, no matter the odds, utakuwa wangu daima. Ni rahisi lakini sijakata tamaa juu yetu, baby boy. Nakupenda kijana, no matter the odds, utakuwa wangu daima. Ni rahisi lakini sijakata tamaa juu yetu, baby.